Pafirimba nde paposha nga ma popcorn. Ni world wide, no other than like Iconi. Kale kale zone.
Act music.
Abuda pone biongo, ichi biongo cha mwene kwa tinde pange chongo. Roni nisha I give for deserving years. Otu bichi dead nap kaminesi. If you buy chef, te fia bampa musan. Fiena fia vika fia mano mkushan. Chala wa gender, chena chika shan. Kwa na Boston nda that vena wakasha. Nene na te man is a man mukashana. Kufia low a little my low fia luwan. Chamfumia mo opia kwa tawa. Noro nishkyo kivyongo kyo na mwene mo man. Tuma supplies chana chale kan. Chale fof jemu ya kunti anga wankan. Apa na wa api mu love ne chivyongo. Ichawa is no ne chongo. Tanshwa denka di fia fia wongo shonongo. Epo wa ilafi tapaba ne chongo. Walenga na kwa te wifi. Apa tuwa diva connected nga wifi, fine.
Ichi chilwi mbono chilisha pa gas station. Wenu kuma panga fire session. Utike mbila mchilimba. Ni musa temu. Yulia twale papa tile chitemu yuko mwale ponta. Apa twa temu yuko mwambo kusonta. Chitemu yuko tempia mwika vepwa. Chitemu yuko kulela lila kone mpwa. Imwe, mwale vepwa na maluksi. Mwale fwa fiotu pondo kutu kwete viti. Ati mwale ndele pono mukamba Yosefu. Oh, because gali kwete pone kedi wufu. Ala dating kuwepe situation mwanzi. I'm very safe, mulavu panwe ponzi. Hii conversation itu kwete wane yapwa. Ukuchila pati na wanziga kusange pano iwe. Tampako, fumako, mpite kwe, chimeko, nefiko, seshako, kutali, kuitali. Ukuchila fipene, ushalene michene. Demye wafe mchine, sele niko fevane. I'm not that type in a teyo. Unga dedela no play anga aguero. I'm too cute to be in cheap drama. Nga kufi konka wino mwalite mwishenda lama. Apana liwako this drunk in love. Apana liwako busy with my love. Ni nebo sapulaya walavu nga zailemu. So gati breaki mani pasa na ulemu. Musate.
Musate kade kade zona. Musate kumva mba wa shupa.
Nega itu shupe haya. Apana sate.